Yo.
Two.
Max.
Me daddy Max.
Ice. Yeah. It's too good or too straight. No, you my music.
99.
Yeah. I hope you all know, man.
I
just wanna talk about it. Like,
Uli kenge, mwana kazi ni saname uli kenge. Wabangi sana bandi tenge. Chiri chonse ni kenge. Mwendo wakolo hippie yo. Zidi kenge, nukuza. Chiri chonse ni kenge. Yo, uli kenge.
Nika skini we mafika yo ni he. Kagujido ni penge saine mudu kudizwe. Niko gongole saa, zodu inasoba libe. Sika misete, sika michedo, nukuzane nika pende. Niko funa nika tenge. But then you got Jason. Nani so new person. Maka so one, nigga, basic. I'm gonna hold him down like a Khalid. Nkazi wa mkere wa mkalid. Ni mafila ako mafalid. And one in a million mwana kazu sakai. Bipi niwe dua. Ni walangadi suwa. Tisa ime bakua. Sangala sama kolo hati.
Uli kenge. Mwana kazi nisa name uli kenge. Wabangi sana bandi tenge. Chiri chonse li kenge. Mwendo wakolo hippie yo. Zidi kenge.
Nukuza.
Chiri chonse li kenge. Yo, uli kenge. Yamen, uli kenge. Nukuza mwana kazi. Kugongola kumutu paka mapazi. Uli kenge. Ndaifira hair cutting. Bila pafubi mwana kazi gimme that. Mene nukwone nangati ndaja kanengina. Bwedo jirawe janga ngati blood nina. Ine ni mexi midadi mwina umango vazina. Ine ngani ina apa. Zoti ndi give sindi lola ine ata. Mene uku gede zilamo ine manta. Wapangisa bat mano vina kala kata. Yo, tabanga chonchi ndi kufotole. Uli kenge, holosa na sosole. Wapangisa fana olila atontole. Mpaka bat mano vina ka kokota.
Kokota piano. Yaja la piano, koko ta piano, yeah, no piano.
Uli kenge, mwana kazi ni saname uli kenge. Wabangi sana bandi tenge.
Mwana uwa.
Chiri chonse ni kenge. Mwendo wakolo hippie yo. Zidi kenge.
Ndukuza.
Chiri chonse ni kenge. Yo, bali kenge.
Purchase your tracks today.